subax wanaagsan dhageystayaal waxaad nagala socotaan VOA Washington. Sharci lagu adkeynayo inay dambi tahay in gabdhaha la gudo ayaa cod aqlabiyad leh waxaa ku meel mariyay golaha sharci dejinta ee gobolka Minnesota. Sharciga mamnuucidda gudniinka oo ah sharci hore ugu jiray gobolka Minnesota ayaa waxyaabaha lagu soo kordhiyey waxaa ka mid ah in waalidka lagu helo isaga oo og inuu gudo gabadhiisa lagala wareegi karo ilmahooda maxkamad la horkeeni karo. Farxiya Khalif oo ka mid ah dumarkii shalay golaha hortiisa ka cadeeyey dhibaatooyinka nololeed ee ay kala kulmaan gudniinka ayaa wariyaha V O A da ee Minnesota Maxamuud Mascad uga warantay sharcigaasi iyo doorka Soomaalida.
aniga iyo gabdho kale dumar kale Soomaaliyeed waxaan ka qayb qaadanay sharci amendment ay dhahaan ay ku daraayeen sharcigan gobolka Minnesota waxaa laga ansixiyay 1994 uu jiray mamnuucuna ka yahay in gabar la gudi karin laakiin midda ay wadeen ay wadaan ay rabaan inay sharciga hadda ay xoojiyaan waxa waa gabadha hadii la wado ayda halkan ku dhalatay ama 7 jir ha ahaato ama 8 jir ha ahaato haday baxdo hooyada ay gudo ama gobolkan ku gudo ama gobol kale geeso ama wadankeena ku celiso in hadhow sharcigan wuxuu xoojinaa investigation xog lagu qaado ama hadii lagu helana caruurta laga qaadi karo ama la siiyo ama ay loose gareen karaan caruurtooda ama ay falani ay taa maxabsi ay gali karaan
marka la leeyahay marka dalka dibadiisa laguma soo gudi karo ama halkanba laguma gudi karo sharciga noocaasi hadda la meel mariyay waxaad iga warantaa marka miyay jirtaa dad lagu helay oo ama Soomaaliya ama dadka Afrikada bari ka yimaada ah oo caruurtooda guday deetana markaasi halka ay sheekadu ka timid
laba gabdhooda laga waday magaalada Minnesota aanan Soomaali ahayn san jeclahay aan aqriyay gabdhaha inay yihiin ay Sudanese oo loo waday Michigan gabdhaha 7 jir ah halkaasna lagu soo guday in lagu soo celiyo state of Minnesota marka lagu soo celiyeyna gabadhii biilkan wakiilka ka ahayd oo sharciga sameeyso oo state-kan u fadhido ay lagu soo noqday oo lala hadlay ay meeshan ay go'aan ku gaareen inay biilkan si degdeg ay ku bedelaan ay wixii hore la dhaafiyay oo ahaa gudniinka inuu soo jirin laakiin hadda oo ay si kale u arkeen waxaan aan la ogoleenin uuna ka dhici karin state-kan gobolkan Minnesota
marka leeyahay gabar gobolkan ku dhalatay oo da'deedu ama 7 ama 10 oo asalba la gudi karin gobol kale aan tan lageeyo ama dal kale lageeyo lagu soo gudi karin dabcan waxaad ka mid tahay dadka Soomaaliyeed oo ka shaqeeya arrimaha bulshada haween haddana haweenka u dooda miyay jirtaa gabdho yar oo Soomaaliyeed oo gobolkan degan oo inta dalkii lageeyay ama gobolada kale lageeyay gudniinka Fircooni lagu soo sameeyay
aniga mascad hadaan ku dhaho waan ogaa waxaan arkay ma jirto aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay dad badan oo aabayaal Soomaaliyeed siiba aan marar badan la hadlay waxay ii sheegeen in aysan gudniinka ay gabdhahooda gudin rag badan oo Soomaaliyeed ii sheega ama hooyooyin ilaa hadda aniga waxaan ogahay ama aan arkay ma jiraan
markaan u soo noqono sharcigan golaha wakiilada ee gobolku u gudbiyay markaad si gooni ah ama si qaas ah uga hadasho waxyaabaha ku qoran qofkii lagu helo in uu gabar u dhalay oo gobolka Minnesota ku dhalatay ama iyadoo yar la keenay oo aan hore loo gudin gudniin ku sameeyay waa maxay dhibaatada uu la kulmay
sharciga uu jiray state of Minnesota waddankan uu ku jiray midaan hadda ay wadaan wuxuu xoojinaa gabadha haddii lagu qabto investigation in la siinayo investigation kan ha noqdo dhinaca iskoolka dhinaca whatever ay noqoto haddii lagu soo ogaado gabadha in laga qaadayo gurigeeda oo loo siinayo family members ama ha noqoto child protection ka qaadanayaan ay hooyada tusaayeen maaragtay ama aabaha qofkii la joogeen in ay xad gudbo soo biyeen in sharciga jabiyeen ayakana la prosecute gareynayo to the maximum oo maaragtay insha Allah haddii xarig noqotana ay xiraayaan in loose gareynayaan the custody of the children
yaani xuquuqdii ilmahoodii inay luminayaan oo ilmihii laga qaadanayo iyagii inay suuragal noqon karto in xabsi la geliyo waxyaabahaas waxay noqon doonaan qofkii lagu helo dambiga inuu sameeyo
sax
adduun ma safaray
taasina waxay ahayd Farxiya Khalif oo ka mid ah haweenka Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Minnesota waxay u warramaysay wariyaheena Maxamuud Mascad